yandema okumutegeera temusege yekoza yamfera abwagenda mfera basajja beyo somera terya mutende kandi wabire ebiwundu biyandikire ibanage binuma nayate wansinga mazima baffe bulene fanase mpakanga mulindoza bayaye bagala nsule balozi nakatika ebikula mutima nzindabe obondimba nsabundike obankoye sagala kutambyemaze sagala sagala swirisasira kulwisizanyo nkukazizanya abalungi bantama bibankoze ebimala obankoli bwesigwa bambimenye ebisenge byenali nzimbi okwewala abo bammenye omutima baba mukama tumbi bute nga ntabakomye waze bandumbye sabamungwa mpa omukunga yambe y'obutima akomyewo kadumbye
sijja kuba bwe ntyo